ino kanji tandikirewo ayi katonda tsabira kalimo kange teka mikono joba customer bange tugumbulira bambi kubalabe bange nabo womanya balifu kabalabe bange kubabalabe tubali nawo naye kitugu tebalina kibali nawo ate nakomere mutu abasangawo ekibanyiza tebalina kibalagawo gwe tewasobola yadde tosobola yadde ne wakirotako gwe tolisobola yadde bitala byantadde sikutyamu yadde jangunga wetegese gwe jangungo yambadde atomodi tomodi 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 atomodi tomodi tomodi yenze ali anitachibu atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi yenze ali anigambibu tosobola kungamba yonde tesobola era ungamba yon kugamba nawe tosobola nafata mubuli obunega bosobola obukubera okumpi woyagadde nozoleya tolinali nkulekera ekitibwa kyonga nakulekerayo bulaza n'okutima gwo naye wewasalako n'obuniga bungi nagulira olusonge nesawe kukibira guno siga obukyayina obusiba ku banno bobakufimbisa tegwe tofimbisa banno tolina mikwano bwesigwa bwobutono tebakugambayo ate gugambayo banno bwebakulumbanga natekawo omugongo kibokozo ne bazikuba ku mugongo nakusaba lumungirewo ku mugongo ate gwe kabulaza bweyiwandaga kabina atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi yenze ali anitachibu atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi yenze ali anigambibu kaboyi kajira mu sitayiro yange buli lukya katula ku mugati gwange bikali byonna mbugali maanyi gange ebyense tumala byaddawa sebatabe bakulu mu kadongo kamu nayomberangako bukulu bakadongo kamu liriko wamazawo likisasi kimu ate nze AK-47 ziyiwalumu biniga bituta naye byekazamu tubikubye omubali ne bipinganamu kyokka nga twasalawo tukolere wamu tukwatire wamu tuwangule wamu sobola okusomesa yadde ekwemusomesa nsobola okukuba ekigoma nekikusamusa nsobola okucamula yadde ekwemusamusa nsobola okusomesa abantu we babacamula atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi yenze ali anitachibu atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi yenze ali anigambibu nemala nkukwata ku muzikali obakulira we nkusanga bibi fizikali fena tuziwani kutomatikali wanonu wanu nga tewayatuta sakali bulaka pansi kulira mukibiramu ate nga temanyi kibira kya fangu kikokulu ngenda kukimusibiramu nogwo budogo bwobwo bweyita fangu sibuwamu omukulu mugambe yenze ali anitachibu ebiniga byeno bigambe yenze ali anigambibu
Kimazi Gasiya.